Yeah, man. MCD Wally once again. Son of the Most High King. We do it for the King. Ayo, UV, do this. Yep.
HK International.
Asilia wema nitatua zigapo, nina uzima furaha daima,
joni kafurahi ni hapo.
Salaba ndio asili ya wema, nitatua mzigo wako, nina uzima furaha daima, njooni mkafurahi ni hapo.
Father God, everything I do it for you. Maisha yangu yote nakupa wewe, wewe nakupa wewe. Sio wewe ni mupe nani, na kama sio wewe ni mwite nani, ni wewe ni mebaki nawe. Mashida kunisonga, marafiki kunitoka, ni wewe ni mebaki nawe. Jirani kunibonga, wazazi kuniwacha, ni wewe ni mebaki nawe. Nina uzima, furaha daima, njooni mkafurahi ni hapo.
Msalaba ndio asili ya wema, nitatua mzigo hapo, nina uzima furaha daima, njooni mkafurahi ni hapo. Msalaba.
Number one father, bele ya kakunda, no one is other. Daily yuko na mi, closer than a brother. Kwa vile yuko na mi, sina chakubota. Siyezi sema yote vile Mungu ananipenda. Siwezi sema yote yani Mungu ametenda. Siwezi sema yote pale Mungu amenitoa. Siwezi sema yote vile Mungu ameniokoa. Pale penye cross, alisema yamekwisha kwenda bingu. Tuna cross, dhambi zote kasafisha. Kanituma mi na girl, kanivuta mwana njo. Niko fresh, niko fiti kwake natulia jo. Akisema mi na do, kila kitu mi na do. Kanipenda bila pesa bila do. Jesus Christ no my number one defender. So fuck in a dulia kila siku na surrender.
Msalaba ndio asili ya wema, nitatua mzigo hapo, nina uzima furaha daima, njooni mkafurahi ni hapo. Msalaba.
By faith I receive my sight, and now I am happy all the day. Let's do this.